Style in a little bengal and a noble level up on the single. Okunilo, you eat one bengal and a noble level up on the single. Ingala congela and benga wadini is your equate one bengala. Because I call on you, Mawito Tambando to meet Zaire. Na kabila inge kauta umawitu ni kuya Kongo. Mwana mkune leoyo wangita tuwa umie na woku Zaire. Utweka wako winda kameni ni kinengo cha upata ngoma. Lingala na benga nesita ili zinda kameni ya kwa misengo. Ya kwa uka itusunge mbengala ikina ya misengo. Mbengala niyo ikina leo kina kiwanza nitusunge. Watie mwana na mbeo sunga mbengala. Watie mwana na mbeo sunga mbengala. Zise misu na mbeo sunga mbengala. Zisembiso na mbeo sunga bengala. Watie koti na mbeo sunga bengala. Watie koti na mbeo sunga bengala. Watie simu na mbeo sunga bengala. Watie simu na mbeo sunga bengala. Omundi ngenu kanenda usunga bengala. Omundi ngenu kanenda usunga bengala.
Zisembiso kina wambeo didia rasi. Wapi kule imebumba.
Calle Zongue, venga lo monde.